kutuma kwange kwanda ganti yego muntu kukulavinga amasoka amarungi ganja kiranga matara nkwagala kia nkwagala nkwagala nyebisembayo nalikunde salivawa na wali bakutena joro yegwe muntu wange gwe rumu ya masanyu gange nzera siderera wotali nze setegera kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima njagala gwe jali yegwa nkumbirira hani omukwano gwange gunkumire bona bakusiya yoyita bagambo linayo goyagala eranga naye akwetaga sirikulumyera sirikuba gokaba nange binuma yegwe yegwe asanira njagala byonna obimanyi buli kimwe kyange nakikuwa kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima kabakole batya nze njagala gwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima Mani kwenja gara, ye kwana mfumbire mere, ye kwanta mbuliza no musayi. Wotali nzembera swera, wotali nzembera nzipira, subiza mukwano tinotolinde ka baby. You and me we can do it now, and I make a sweet, sweet love. Totigeza munonga kunde kama vika, boli chikoro limenya. Sano chikora yegwe kwenjagala mukwano w'omutima gwange togeza no chikora kwatambulizo musayi mutima ne magumba kabakole batya nze njagala kwe kabogere viki mukwano mutima gwa kusima kabakole batya nze njagala kwe kabogere viki mukwano mutima gwa